Dino sita mchangu wakamba Jirendu kazi nta wino kuzika Na yenduru mirakendo kuzita Nesite kungu manigina Niranju za yosa mapembe Avarefa mune wabanga wenju yanki Mweli sisi rovula mwujufu Nga wena mwusi zaba soka Na somulu kwewayo Natendika mwyoke yoke simieno Lekoli wayo muna nikibasa Kona walisu zabe wangi Ebintu ebiti njoke te Ebibutikira balike wano ubuntuntu Mukawa waliba nyambye nefuna Ebyo ukaka musieno Kwekiba kicho nyabo wange Na mandu chena nisange weyombe kere Solo wataiba kukoba nywerera Mubwana kufuhu kuranga
Mubulamu wewuchio Tituafu na watembe Era chemiranga macha Na magenda Mubulamu wewuchio Tituafu na watembe Era chemiranga macha Era chemiranga macha na
wani bo mwiri mbi mukambate wafute kiringe yate uno bunyazi wa mwiri bwaruno yebintu bya bakinzi bihuma nze bwe bamuli asatula naalina obwasukumiza okwesunda nona bo bashyankanye ebyalekwa ne barasasira nyabo wange n'ekikokyolo kyegaana ng'olaba kifumbekeddemu ab'amaddu n'eyali etalinnyawo okaalaba tolibubi lwatambala seruganda nkulaba oyenjeruse kinaba kitya nga senkaaba kwetise mubali bokkati nze munyumu ngufu ogw'obukuza kamwetikke ddala kijja okuluusa naweekolere tunalaba okugaana empisa esiwufu yovola bafunye oluusi baganda be abeekubako lwakwerinda kyalagwanika neebuze mulekwa abanayegekawo ennaku yabwe olangibwa kuzaala wali akyebase mu ddiro noota mu ŋŋanda ezo
obulamu bwe butyo tetwafuna bwatembe era kyemiranga makya
nabakumba bakwesimya kyateeka mu ttama kimugunya yeesisa nze munakyaggwe munnammwe mbyamuse omuntu yajjira okuggwanga bayize luno okwewumya bumukita weŋŋalese buto olumbe luno lususita olubaawo lwe balambula ekibanja nekkana mbeewunya n'okuzaala mubakazi abangi batyo yensulu y'okwabuluzaamu ebyakumenya besungira ddala olunaku lw'olifa waddankuba wenga bukyali yekosumikibwamawo batyo bakundooli tebakubuza owobwekyusu ebintu bya kitaffe ggowa byekomya kaneke wafuna okeebuza luno lumbe lwagabuludde buya n'amabujje kyalina okwekaaba nkukulumira kuza kwekomya ebintu nebula kwokonya obulese tebuneetuuka neewandikya ezibuweera wangadde bulabula ekirungi ow'entumbwezo byobakulusibudde